bandiraɓe sukaɓe jokkolɓe weltiɓe ono e jaam oɗon gondi e heɗade heƴogo studio tamani hertini o min Ousmane Niali ɓuuri woni noon ɗo miɗa tawda ɗo e Mamadou Sama Seku Sembe Seku
hayre ke jom waare
bisimillah
wala jom
alhamdulillah
le mbasu amen hande o e mamman haala simbian kawrtal sinuji to ñono ton darande sukaɓe le ngalɗo kawrtal mini mag e mamman haala projet mawɗo ekitingol hakke uñaji sappo en sukaɓe entrepreneur en leydi Mali yo projet toni elimelu foundation ɗum woni tef mbiyanna ko ɗum woni fanda oɗo projet o mbiyan jawmuɗo le journal meɗen timinanaka hono mbuɗen nin banggal ɗum woni sport mbe haala mbiyan imadraji eglu dumari
Sembe Seku le fuɗɗorde kabaruji ɗa holliti wiide kawrital hakkunde Diallo Niane wonde wadde to ñonoto ɗum fuɗɗi alkamisar ƴaɓɓen nde
noon tigi Ousmane Niali Buri hayrenke joom waare ministre en nayo e keñe temeɗe teɓe yimɓele ana ɓeɗo sukaɓe mbiyen hawriti e oɗo batu les région Ségou fanda muɗum yo mbiyen dewral hakkunde sinuji cercle o ɓuuri fof hakkunde donsonkoɓe keñe dunno guɓɓe keptoje fulɓe
sukaɓe wonɓe le on nokku hawruɓe hen ɓe collectivi an darta huncene hoore yallah jaam e deƴƴere ana waɗa keɗe ko Kali Bala Diakté o jokko hoore conseil communal jeunesse ñono wi keƴaɗo meɗen yaade to Mohamed Ali
nous attendons
komin jiiɗi caggal oɗo batu woni tiɗɗal goɗɗo hakkunde yimɓele ɓe timma saabi sukaɓeɓe tampi sanne minen gollida e ONG mballoɓemi martinde kumpa hono roɓe amen
sukaɓe
Sembe Sekule o wattu goto beta ko o jeunesse fina tawa seno joddeke e nandinoɓe kabaruji dow kabaru wayde deƴƴere lewuddu leydi ndi ɓe kaali haala gendi libe
noon tigui ɓeɗo sukaɓe dardi kamɓe ardiɓe sosaɓe mbiyan renude yimɓele kañe guineji mum en yo dun ɓe gaɗa jukgo fewde yimɓele fama gadde ɗiɗo bonandaji ɗi ndenno e dardi dokkoɓe kabaruji larmi ɓeɗo kay jaɓa fewi mbiyan notade banggal muɗum
Sembe Seku e jarani le laamu Ségou yata sukaɓe temede temede chrétien en dokkama diplôme ngaji caggal ko janguina hakke yontere dow kabaruji hono mbawirta golleji yogaji en jarani joni yewtereji meɗen mini magga
Ousmane Niali Buri mbiyan kabaru lobbo wonande sukaɓe entrepreneur en leydi Mali ko mbiyan heeƴo lollirɗo toni elimelu foundation ɗum woni tef fuɗɗi mbiyan heeƴo gollidal mbiyan punirde ɗum woni gollirde nations unis yallah ekkitinde kay ɗum hokkude jawdi hakke mbiyan uñaji tato sukaɓe leydi Mali duguɓe miijoji projet ɗum woni hikka mbiyan golle muɗum yo duuɓi tati e wonande uñaji sappo yo sukaɓe windigol indeji ɗi jokkitoto fa yettade sappo e nayyi lewru novembre woni fana go heeƴo hoɓe mbawi mbiyan ɓamede muɗum hono ɗum ɓe mbawata hebude kabar o keɗɗan jaw muɗum banggal mbiyan ko haɓani en Mariame Kambakki tawi dow fayitango Ali Cissé
leydi Mali nana wondi fewde tiɗɗalaji mawɗi hono ndenagu kañe heɓande sukaɓeɓe ko golla yo fa wawde fewde ɗiɗo tiɗɗalaji heƴo noddirteɗo toni elumelu foundation tef punit joini yalla mo heɓa wallude sukaɓe leydi Mali keɗoɗemo kanko Joshuayeur keƴaɗo punit joɗiɗo e leydi Mali yo fa wawde faɓade sukaɓeɓe e wallude leydi Mali ndi yerwude banggal ndenagu fa yetto hokkude sukaɓe leydi ko golla ɗum saabi somin keeɓi oɗo hakkille momin joini pinuddu yalla mine keeɓa jangguinde sukaɓeɓe nokku fu toɓe tawa leydi Mali ndi e manggal muɗum anniya o woni wallude sukaɓe ujunaji sappo leydi Mali le heeƴogo le duuɓi tati garoɗi yimɓe temen jeego min puɗɗiri taw e juuɗe yimɓe landinɓe heeƴogo suuɓedema ɓilake fay hunde so wona laɗɗa ɓiɗɗo leydi Mali mo duuɓi mum fuɗɗata sappo e jetti yaade duuɓi deɓe tawreɗa hakkillaji lobbi mbawɗi walludema gollande hoore maɗa keɗoɗemo fa hande kanko Joshuayeur keƴaɗo pinit joɗiɗo leydi Mali ɗo e sappo e nayyi lewru novembre mbiɗe anni wadde komin mbawi mbiɗen jiɗini nde temdere fuu deɓe sukaɓe rewɓe tawe hakkunde yimɓere temed jeegom cuɓaɓe fati haaɗa ɗo tan nde temdere kasen du fuu mbiɗe jiɗi deɓe sukaɓe rewɓe tawe le yimɓele cuɓeteɓe les région ngayi ɗiɗum jeeheɗo peme ande ɗe mbinde yalla ono keeɓa arsugu mo onon du wadde jande ɗe goɗo heeƴo e arande le leydi Mali ndi sukaɓe ɗiɗon ka suɓama tafon le makko ɓe kolliti wiide ɗum e balligu mawɗo juuɗe mabɓe mballoɓe gollande hoore mabɓe mbiɗe wondino e tiɗɗalla fuɗɗore nde saabi mi walano mballo ka mbiɗe jogino hakkille golle ana heeɓa duuɓi ɗiɗi joon ila matanmi heeƴo ngo mi windike noon fuu fuɗɗiri miccitoɗen wiide windagol do beme ande hande ɗe fuɗɗi ila go'o lewru novembre ɗum jokkandu fa sappo e nayyi lewru novembre 2020 do site web heeƴo ngo le www tef connect.com
sembe seku kabaru finata wa njalino himbe mabbe no dirta astu kanyum lati kanyum hoka ngenari yambere tata berde dandirgo be no dirta yele massa
non tigi usman nyali buli yele massa yo kawrutal kambe mbien yewtinobe putbe golle fay boyal be kawrutal ngalla na wiye fiche dum woni festival international slam e humour hitane 2020 do mijo maison agoratoire kalfuna do golle woni si rafael kanko humouriste jado lid cote d'ivoire kadana ko hadi bangal mudum
be nous sommes allé tafonni mi jeewi hono yimbe jimoobe yimirta tiagal majju nokkuto be jimata to hono wordi hono kongol jalto e hunko mabbe wordi ana wela yimbe be no difu woni ko mi kawrintini so mi pecci cili joyi tiagal peccede jaamu neddo kawdo anda bide mbawi wiide yimbe noddirtebe abruti talki mu endi ana mudjino kongol mabbe gol hebi darne yimbe ganobe gordi noni wadi sobe chaami
sembe se ku jeen jokki ni fa hande finata wa hedo wonno ko wodi e tiakide yontrende yewtereji
dum bian bangal cinema kay fa hande to cinema magic ton film ngaji na wodi to wiata miss the blood shot the good criminal dum fu fudan hakune bian 29:30 yaade 23h
ah haya okay ana wodi kasen
bian tiagal dum dun ana wodi bama ar jamma ko mohammed jabi won ton fati kuyate ko bian jewtino kante dinks bi e kanya dun mam sidi bi dum woni jamma ko be jogitoto dun jangu dun bian momo won ton momo shoko iba won kante e kanya fly pish
en jaran joni yewtereji meda haro chalde sembe se ko kabaru haro chalde kan cameroon 2022 kocho e kentino joueur e mali dore mambe de magasuba ok yubbe inde joueur en aiglu mali
men ekinto leni mali noddi chabantato en jeddon joueur en leni mali le ngal do kawtal hakune amen e namibi match o fuddan bamako do dum nyande 18 le novembre retour o mbenjo 18 jeddi waro rundu
e non jati sembe sekul joueur en nayon hebe woni noddabe yodum samba kamara modi bosanya isaka jara e aliou njang sen jalti tiagal leni mel en de jottake espagne ligue a nyalobo ngendo atletico de madrid an han firude jamma ko watu 20h cardix sen jari angleterre nyaloma jattabo premier league pide won ton hakunde manchester city e liverpool dum wadan 16h30 jango e dundu ana nawi sanede hakunde tedi
sala ngam nimla dum timinta hewtar made hande
non jati sembe seku do kardena di kabaru hande sakirabe sukabe do ko be weltibe andon di kabaru fu do mbay hebu de di do via mo sede jidi hetinade katen du numero 37 321 meden joto do tay don le malifu e mangal mudum wassalam